Lawol la suwa ɗiɗi e go'aɓol duruwa tefata kubahi hikka waɗaango to maraaɗi jeɗɗiire wittiine de. Duruwaaɓe ɓen kolli ñeñal sanne. Misali heyɓe ɓen hanono maalam Barka Akoda haaliri.
Fijo ngoɗo ko waɗa ɗum enɗan wawde naati e majjum sanne, ɗum hokkimi duruweteɓe heyɓe wawɓe gam batte min jaami gattoɓe nder fedde mawnde nde leydi Niger.
Noygi irɗon duruwoɓe lasoji naw hikka ɓe.
Duruwoɓe capanɗe jeetton ɓe enɗan fuu min jii ɓe ɓeydi wawde diina hono tefol takubay ko watto ene tilabi rawane noni. Goɓɓi ɗum kanɗan waɗay fu geddi hakkunde maɓɓe, ɗum woni wala fu garɗo wi e mi yardaki no mane liɓirani enɗan. Duruwoɓe ɓen enɗan fuu keɓi ko ɓeydi e wawde muɗum en. Keɗɗo laɓiki e dekotoɗo domu o fuu sukaɓe wagguɓe noon enɗan. Nonnon du konna sen daari le pelle duruwoɓe ko ƴuwoyi région warde région fuu en du konna sukaɓe gumɓe noon enɗan ɓurɗude nder muɗum hon ndendori gandi hikka ndi enɗam. Kanko keɗɗo laaɓi o enɗan o wona nder région mo Isaka bako tawa tilabiyeri kam biirimo illa rawane min paami omo wawi hedde laaɓi ki enɗan yerno min jiirimo onomo durɓeni enɗa tilabiyeri ndendori ko waɗa kuppumo hoorejo leydi kañum e kuppuji goɗɗi ko waɗa min jii wawde makko sanne. Min paami omo wawi o yaara durɓo ngo enɗan yesso fa yettoɗo o yettiɗo. Ɗum saabi jaati komin gattimo e fedde mawde leydi ndi enɗan.
Keɓuɗo takubahi hikka on hakkillo mum no fukki, on mo tittinkini o ɗowtaniɗo du. Oɗon miila ko ɗum ɓuri ɓeydande mo sembe nder duruwo gon na.
Neɗɗo noon laatiɗo omo deƴƴini omo woodi yaage sanne. Yaagago ngol du konɗan e needi kanɗa hokkota neɗɗo bawɗen, saabu ko goɗɗa sembe ko goɗɗa wawde fuu sa wala needi fuu wakkati kon duro maɗa ngoɗo leɓata. Ndenne ɗum ɗon ni hokkimo sembe e ley golla makko ngal enɗam. Ka noon duruwa eɗen andi sembe no ɗon wawde no ɗon ñaagude Allah du no woodi. Ñaagude Allah nde du konɗan kañum jaati woni ko ɓuri gollude ɗo enɗan, saabu duruwoɓe no woni ɗo no duruwa yimɓe ne jiiya ɗum. Duruwo mawɓe enɗan no woni hono kiloji keme joyyi e dow duruwo no waɗa ɓuri hewde tawa e nder ndiyam maadu gonna dow bamle Damagaram. Ɓenɗon ka en du ka en wonno kaɓo ton enɗam
ganda ɓurdini ɓe na.
Ɗum ɗon dani ɓurdini duruwoɓe.
Voilà, c'est ça qui fait la différence.